a million girls. Wote wanataka my love. Wote wanataka my love.
I'm just a young boy trying to show you love. Born in a ghetto, not tambu wa love. But una mambo mingi peso, tambu we love.
Baby, see what you are, you love me.
Tuna vako za kigesta, ma crop top kutesa. Ukichochwa unaweza, unaanza kunitesa. Kudekeza, unathani nalegeza. Mami tembeza.
Hakuna haja kunichocha. Kama hunipendi basi sema mara moja. Sanina vitu za kufanya kama jana. Umenichosha, umenichosha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji basi katafute sponsor. Unanichocha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji wacha nitafute sponsor. Umenichocha.
Utawaipata manzi mzuri kama mimi. Hata ukitembea kote duniani. Wazi wazi nilikupa roho yangu yote.
Kama hunipendi basi sema mara moja. Sanina vitu za kufanya kama jana. Umenichosha, umenichosha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji basi katafute sponsor. Unanichosha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji wacha nitafute sponsor. Umenichosha.
Nina a million girls. Wote wanataka my love. So don't you waste my time. Wote wanataka my love. Hakuna haja kunichocha. Kama hunipendi basi sema mara moja. Sanina vitu za kufanya kama jana. Umenichosha, umenichosha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji basi katafute sponsor. Unanichosha.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda.
Hakuna haja kunichocha, unanipenda. Kumbe chini ya wapa ndo unanichocha. Kani ganji basi katafute sponsor. Unanichocha.